Lex, nzendi mwana wa Katonda. Listen, true story, lugero lwa ghetto.
Yes. I can only remember my old life. I can only imagine my life now. I can only remember my old life. I can only imagine my life now. Katonda aberede onyo, Katonda bwensinza bwakiriza tewali agana. Katonda aberede onyo, Katonda bwensinza mulamu nze yanyambi yambi. Nze nkulidde mu bukubi awatali mama, awatali tata, mubukubi obw'ekika ekya waggulu, nakulanga kana kamusota, nga bansosola balinga obulungi ebigambo bayogera banswaza, nga ne bwe mbekulako tebanjagala, tewali musango nti oba nali nnina kye nabakola. Nasaba Katonda ye wa kiseera yannyamba, gwe nsinza mulamu nze yannyambi yambi. Bwayamba yambira ddala, tokoowa kumuyita musaba kuwulira. Nze kyemumanyi kasonyiwa mangu ate wa kisanyu. Evidde kyenva mukoola akola emirakiri abantu balamu. Nabagala nsira ne Mukama basasiri, mbasonyiye tebamanyi kye bakola. Katonda aberedewo nnyo, Katonda gwe nsinza bwakiriza tewali agaana. Katonda aberedewo nnyo, Katonda gwe nsinza mulamu nze yannyambi yambi. Nze mu buto nakulira mu kutya nnyo, ku ssomero we banjiya nga si ku ssiro. Kyali kizibu kya kuwakanya kubanga mu kiseera ekyo nze nali mutono nnyo ku lw'embeera gye nalimu. Nze mbonyebonye n'ensi, when I remember 4 years ino. Nze nagongobala nga tebampita, nalinnya bampita bagoma. Olwo nga nkuze nkuzeemu, natulanga n'ensirikirira. Amaziga ne gampitangamu, emirembe ne ginzigwangako. N'embula gye nali mbeera, n'ensalawo mpaale n'ensi. Mukama Katonda nankumakuma, okusinziira bwe nali kati ndaba ndi yadde yaddeko. Katonda aberedewo nnyo, Katonda gwe nsinza bwakiriza tewali agaana. Katonda aberedewo nnyo, Katonda gwe nsinza mulamu nze yannyambye yambi. Funayo akaddo mwebazengako, olw'obulamu bwakuwadde. Entalo nnyingi azikuwanguzza, emyaka gy'olimu bangi tebagituuse. Kale nno fukamirangako, nga nze bwe nkola ne tumusinzaako. Ekitiibwa n'ettendo kidde eri ye ffenna nga tumusinza. Your blood save me, your blood. blood save me. Your blood save me, my Lord. Your blood save me. Your blood save me. Your blood save me, my Lord. Your blood save me. Your blood save me. Your blood save me, my Lord. Your blood save me. Your blood save me. Your blood save me, my Lord.